Cheki muda bado unasonga Toto fulindani paka najigonga Eta leo, hakuna kutinga Utotoka nje kama au na mavumba Damshi, damshi, paka kuna kucha Ganzi, ganzi, tumesha lipuka Damshi, damshi, paka kuna kucha Ganzi, ganzi, tumesha lipuka Sindo wenye pesa try kopo B.O.T Walembo toa wateka kwa room za VIP Leo atahe nyeka wano head it on me Londi sawa pita beer, hawa sipping Kaukauta yetu yetu mbona mtaludisha change Only bad girls, wa salabu nenda zenji Tume waka waka fire wala watu zimi Mapisho, aswap Pemba hatuwa zimi Baby, baby, I got kiss to the bima Usi ufu vipi tondoka Yani awa, I wanna see your skin out Chizi fanya mtoloka Dakika za majeruhi, nataka piga bao Digi high sumbui, you be screaming Wow Iki cheki muda bado unasonga Toto fulindani paka najigonga Eta leo, hakuna kutinga Utotoka nje kama au na mavumba Damshi, damshi, paka kuna kucha Ganzi, ganzi, tumesha lipuka Damshi, damshi, paka kuna kucha Ganzi, ganzi, tumesha lipuka
Umesha nivusha kwa mtu acha nitukane mamba kwani mtu esha uvuka Kula sifa zote, kula bata zote Hata mimi ntacheza na kote kote Ili bao king fenya skuma kete tu Magoli mfululizo mtoto vicheko tu Unavyo jigi jigi, kwenye ligi ligi Unani fiti fiti, Lege, unionye shell yoma na pinya chenga paka lefa na piga Kimo, kimoko, kimoko na kura roundi Nikirudi kimoko, kimoko Kimoko na kura roundi, nikirudi kimoko
Iki cheki muda bado unasonga Toto fulindani paka najigonga Eta leo, hakuna kutinga Utotoka nje kama au na mavumba Damshi, damshi, paka kuna kucha Ganzi, ganzi, tumesha lipuka Damshi, damshi, paka kuna kucha Ganzi, ganzi, tumesha lipuka Iki cheki muda bado unasonga Toto fulindani paka najigonga Eta leo, hakuna kutinga Utotoka nje kama au na mavumba Damshi, damshi, paka kuna kucha Ganzi, ganzi, tumesha lipuka Damshi, damshi, paka kuna kucha Ganzi, ganzi, tumesha lipuka